any innocent. Japa gay wako and them moods. Teba manye, teba sobola.
Olikata mika cinema eno kendaba. Newe kandinga nanjate kantama omutima eyo tatula nagoje gusula singa nali ruviriro jodanga jendaga kano ponga mbienti yesi omukwano ndeta chidomole for your case yewe kamuri kenge yo kutari mayonnaise makubumba muzabungo nyumira duresi baby mami you want my sweetheart kamatoka ujo baka bugati kutwale mumasika wa mchachi I love you more than imagine.
Mina jiwona nipenda. Hakuna mwingine kama mimi kwako. Hata mimi nakupenda. Hakuna mwingine kama wewe kwangu. Anange yu ni imara yo. Ati moku pema talo anti baby. Ande de ameri yo. Mukende pema talo in ira baby.
Twala ku.
Twala.
Uwoya galante kaku.
Oh yeah.
Kakwe shiba baby kwa taku. Kusaba tumvako.
Ulikuwa mtu ya haki. Kutoka mwanzo paka sawa hii. Nitakuwa mtu ya haki. Kwamba mina kupenda msichana wangu kweri kweri. Ona nipa kila kitu na nipenda namna yote. Nitakupa kila kitu takupenda namna yote. Weka na mimi everyday. Taka na wewe everyday. Everyday nikuwani baby. Mina juona nipenda. Hakuna mwingine kama mimi kwako. Hata mimi nakupenda. Hakuna mwingine kama wewe kwangu. Anange yu ni imara yo. Katimo kupe machalo anti baby. Andede ameri yo. Mukende pe machalo in ira baby.
Twala ku.
Twala.
Uboya galante kaku.
Oh yeah.
Kakwe shiba baby kwata ku.
Kwata.
Kusaba tumvaku.
Bulicho ya galanja kuchikuwa mkwano. Kubanga ye responsibility. Yange cholinga omwagalwa omadale. It is ambikuwe.
Bulicho ya galanja kuchikuwa baby. Nga yenze presto you are my first lady. Bugoyo ya gala tugendoba moza kedi. Outingi day ili oba ku weekend. I think of you when I wake up. Bafeke toba gabila zi WhatsApp. Mugwano gwa fence aba never give up. Tulibu tumachi obwana when they grow up.
And the bills problem.
Teba manye, teba sola.
Mina juona nipenda. Hakuna mwingine kama mimi kwako. Hata mimi nakupenda. Hakuna mwingine kama wewe kwangu. Anange yu ni imara yo. Katimo kupe machalo anti baby. Andede ameri yo. Mukende pe machalo in ira baby.
Twala ku.
Twala.
Uboya galante kaku.
Oh yeah.
Kakwe shiba baby kwa taku.
Kwata.
Kusaba tumvaku. Twala ku.
Twala.
Uboya galante kaku.
Oh yeah.
Kakwe shiba baby kwa taku.
Kwata.
Kusaba tumvaku. Kwata.